Unanipa high, ukinichokea kwa mabesti zako. Masela wana die, umesha nipona kitambo. Eti kisa why, mimi ina roll kwa kitambo. Wanna chuck, talk, bado mina rock. Wanna try, couldn't pin down our luck. Wasn't style, walk sleep lock. Mina sleep gun crowd down, bala. No more backing her, walking the sugar. Real mina purr.
Kitambo. Eti kisa why, give me the roll of kitambo.